kila kuntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam. Don't you go, omtima guruma tuguyuza. Tam tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam.
Wagala nyumnange vya daladala, wemba sikula omtima gwenyiga nyiga. Ya kukula gomu kwa nogoli foseka, otambulire mubango singe winyonyi. Kabira dala masigaga julu julu, oyaline meso mulunjo womu wengula. Echo ndifa kalenkoli mapaka muguru, nanchiro pera mukama ne murugunya. Na ya musule mugeye nalia kumuliro, alia kumuliro.
Ontigo, omti maguru matoguyuza. Tam tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam. Don't you go, omti maguru matoguyuza. Tam tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam.
It's better give me the killer pass. Just through pasta funga bao. Hawataki tupendane watalia. Nitakupa penzi baby utakuwa sawa. Kile chochote napenda utakula honey. Sweetie, mimi sina wengine. Eh, honey, machozi mingi moyoni. Eh, sweetie, mimi sina wengine. Eh, honey, machozi mingi moyoni.
Eh, eh, upepe na chachama ujatukue wawili tutoe jasoni honey.
Nishike mkononi hatu tatembe ya raka pole poleni. Wachana na maneno wenye wataonge ya minji wataginyonga.
Don't you go, omti maguru matoguyuza. Tam tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam. Don't you go, omti maguru matoguyuza. Tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam.
Baby unanga kuliko shamsi na jua. Hata wenye wivu wanajapa duniani. I swear before Allah stay with you forever. Vile nasema ukweli siyo majegambo. Hey, magalo hata si uongo. Somu kwa nobundeze gondisa ni kuongo. Nenda ze kutwale konweku ni kubongo. Emere wofumbango tenga mulubombo. Hey, magalo sawa ya jidala. Hata nze tunsubi ya babaire. Choke nchono wakadali. Mama tibafune kundolo. Kobye banaku wakalulu. Mama banaku wakalulu. Kobye tibafune kundolo. Choke nchono wakadali. Atenze tisubye babaire. Mama sawa ya chidala.
Ontigo, omti maguru matoguyuza. Tam tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam. Don't you go, omti maguru matoguyuza. Tam tam, penzi lako ntam tam. Tam tam, kuliko chakula ni tam tam.